what we live empire.
Yo, big boy. Hakuna.
Tulia record.
Hakuna kubak pedo. Hakuna kubak pedo. In Christ, I do remain no back pedo. In Christ, I do remain no back pedo. In Christ, I do remain no back pedo. Wanasema honi wajiji, si tumetoka kijiji, eti song zangu ziko chini, mini beginner sifichi, na intro kingine, but nikishika mic kila kona wanaweka mimi ni gwinji, wako wapi hao mafisi, walopenda kudunga kifisi, wafanyi kazi kwa ofisi, kazi yao tu ni kutudisi, tukieneza ujuzi, na wakishika mic kazi yao ni kuchungulia tu makami, wakipigana, si mikono tunaungana, wakitukana, si tunazidi tu kungangana, wakibishana, si tunahabudu maulana. Wakijigamba, si kwa Yesu tunajibamba. Hakuna kubak pedo. Hakuna kubak pedo. In Christ, I do remain no back pedo. In Christ, I do remain no back pedo. In Christ, I do remain no back pedo. Napiga goti chini na kusema Mungu wenye asante kwa vile umekuwa nami tangu mwanzo hadi wa sasa. Kwako siwezi shuku, najua Mungu unanipenda. Kwako niko sevu, najua Mungu unanilinda. Hata maundu wangu mtahani wakiniwinda, watachoka sana weniongoze kwa jia panda. Wakigoja nishuke, wanahona tu nikipanda. Kwa jina lake Christ mtahani simina roga. Walisema siezani heti juu nilikosa Vicenti. Sai wamebaki kununa, wakiseme tisi wapendi. Bona wanawika heti reboy misi wapendi. Siko hajo buda na sirudi nyuma. Mina neza ijili daily paka ma weekendi. Hakuna kubak pedo. Hakuna kubak pedo. In Christ, I do remain no back pedo. In Christ, I do remain no back pedo. In Christ, I do remain no back pedo. Kwa hii industry ya mziki man nimeka mchuzi. Kwa jina lake Christ mimi na rogana yangu ujuzi. Kwa waba na grow faster hata kuliko ndizi. Kwake Christ mimi na ng'aa zaidi kuliko mwezi. Kwake nimezama man, hakuna kubak pedo. Kwenye giza jina yake ndo light, hakuna makando. Kwenye vita yeye ni mlinzi, wezi lose battle. Kwenye jia panda yeye ni guide, mimi no struggle. I said no back pedo, Christ is my candle. To him I just end up, take care of my troubles. This life was struggle, never winning any battle. But ready cause of devil, in Christ no back pedo. Hakuna kubak pedo. Hakuna kubak pedo. In Christ I do remain no back.